today we are back again. Hey, rara.
Yeah, yeah. Brothers music.
And drop on the bed.
Amazima, nuna kulwange. Yeah. Yeah, kwechi baby change. You the one to clean my bed. Zesimiegwe my baby.
Papa se wa di home ni joba diyo. When passing by pass street over jayo. Ratata la kagan la my brother. Boba kiriza bakukubira nengaro.
Kanyaga kanyaga tu. Katika katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Kanyaga kanyaga tu. Katika katika tu. Cheza kidogo tu.
Kata viuno
tunde,
it's a brand new tune.
Tunde,
hakuna matatizo.
Tunde,
yeah, you a brand teaser.
Cha, tibate chako dano ya kati.
Tunde,
baby mulela no hit you me tunde.
Tunde,
di chako ba nonstopo. Katende, katende, katende.
Kanyaga, kanyaga tu. Rrra. Katika, katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Kanyaga kanyaga tu, katika katika tu, cheza kidogo tu, mimi na wewe tu, chakalo chinyweze koko koko koko, bamyo chikwate koko koko koko, sembele kumpino koko koko, tochile kulile chana hecho.
Tulibambili tuko na my baby, my DJ play my song if you ready, now why you make my baby waiting? Me waiting. Amazima nuna kulwange.
Yeah.
Yeah, kwechi baby change. You the one to clean my bed. Zesimiegwe my bed.
Papa se wa di home ni joba diyo. When passing by pass street over jayo. Ratata la kagan la my brother. Boba kiriza bakukubira nengaro.
Kanyaga kanyaga tu. Katika katika tu. Cheza kidogo tu. Mimi na wewe tu.
Nanyaga kanyaga tu.